نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وما بعد بسم الله الرحمن الرحيم تكملنا قصة زويلي مكان بطبيعة جيا ميندا يشكون دي يعني بمية بتكملنا تقوم بيل با مودو نتي أمويه وجسلام أمويه وجسلام kutukudui kweni kweni chislamu chishikuti bwanji kuti chikuti tandiza bwanji chingati tandiza motani nanga chizati tandiza motani munthu akamila mmadzi nkumavutika kuti apulumuke angachite chilichonse kuti apulumutse moyo wake sichiyambilira timuyang'ane munthu yemwe wamila ndi madzi ndi akuvutikila kuti apulumuke chimene chingachitike ndiya akhoza kuchita china chilichonse chothekera kuti pakana apulumutse moyo wake ngati angakwanitse kugwira chingwe chapafupi chomwe angadzitulutse mmadzimo chomwe angathe kugwiritsa ntchito zitulutsira mmadzimo amachikakamira nkumachiona ngati ndi njira yake yopulumutsira moyo wake mmenemo ndimene zimachitikira kawirikawiri ndi tiliyang'aneno dziko lapansi lino tipeza kuti nsilamu ngati angakumane ndi mafunda amphamvu a fitina tikamana kamba za fitina tukamba mayesero osiyanasiyana mayesero a uchimo osiyanasiyana yeye akati tikati tione dziko lino lapansi silamu ngati angakumane ndi mafunda amphamvu amene ali a fitina omwe akupereka chiopsezo chomiza mmachimo ndi kuononga chipembedzo chake adzifunse unena kuti kodi njira ya moyo wachisilamu ndiyotani kuti nditsatile mwamphamvu izi ndi zimene angachite chio akuona kuti nchi chitu ndichindi chakuchimwa kuti chisilamu chikundiuza nchani pa nkhani yokhuzana ndi imeneyi fo zimenezo akatsatira zimenezo ndiyoti azakhala wopulumuka apulumuka kumachimwa akumene akanatha kuchita njira ya chisilamu ndiyokonza ubale wako ndi Allah subhanahu wataala iyi ndi njira yothesera mavuto onse munthu kuti athese mavuto ake kanda pa dziko lapansi kanda muchipembezo amudini kandi za tsiku lachiweluzo zonsezo kuti munthu asakhale ndi mavuto afunika umoyo wake akhale wachisilamu ogonjera mwa Allah subhanahu wataala sallallahu alaihi wasallam atasoma kwapita ku madina akuna wara kenaka nthawi ya jumwa ya khutuba yoyamba yomwe adapereka khutuba yoyamba yomwe tui sallallahu alaihi wasallam adazipereka adalankhula kwa anthu kwawo zanena kuti amene akonzeza ubwezo wake ndi Allah subhanahu wataala ndithu Allah adzamusamalira ndi kusamalira zinthu zake pamodzi ndi anthu komanso kuonjezera ubale wake ndi iwowo ndikuti Allah subhanahu wataala azayika chikondi mmitima mwa anthu kuti azimukonda amene kuti akhalewo kuti azimusenyezera chikondi munthu amenewo ndikukweza ubale wa munthu ndi Allah subhanahu wataala ndiye chinsisi chopezera chipambano pa dziko lino lapansi ngakhalenso tsiku la chiweruzo ngatingakweza ubale wathu ngatingabweretse ubale wathu tingakonze ubale wathu ndi Allah subhanahu wataala ndiyoti tiyembekezere zabwino pano pa dziko lapansi komanso umoyo umene uli mkuza tikayelekezere ndi dzuwa limene limaunikira chilichonse pa dziko lapansi zinzakuti ndiyoti ililili lili ngati dzuwa ubale u ndi Allah subhanahu wataala uli ngati dzuwa ifo ukakhala dzuwa then umaona kena kalikwese kamakhala kuonekera koma ukakhala mu mdima ndiyoti umavutikira kuti uone sono kuwalaku ndikuti kodi kuwalaku ndi ndiye ndi chisilamu kuwalaku ndiye ndi dini imene Allah subhanahu wataala anatipasa munthu akauwalitsa moyo wake ndi chikondi cha Allah subhanahu wataala ndi kukonza ubale wake ndi mlengi wake ndiyoti Allah subhanahu wataala amamudalitsa ndi thandizo lake ndi kumupatsa kupambana pa china chilichonse ngakhale ubale wake ndi anthu umapita tsopatsogolo ndipo anthu amayamba kumukonda munthu wachoncho ife achoti sinankha wakonza ubale wake ndi Allah subhanahu wataala komabe kuti munthu atukule ubale wake ndi Allah subhanahu fa ubale umenewo yesi wani ndikuusunga ubalewo mwisazo kuswalika santhu pasi kutsatira malamulo a Allah subhanahu wataala kumano munthu pamoyeso watsiku na lililonse afunika azipanga zinthu zimene zingakweza ubale wake zingatukule ubale wa iye ndi Allah subhanahu wataala so mwachisazo pazino pano pa dziko lapasi tukhala ndi mkazi wathu yes kuti pakhale mgwirizano waukulu ndiye tufunika tigonjerani ndi mkazi wathu ndiye kuti tizafunika tizatile zimene kazi watu wama zikonda, zimene mamuna watu wama zikonda, then tikatsatila zimene zo ndi kuti ndi ubale, ndi kuti tikala ngati tapewa mikangalo imene anthu amatha kukangana manja ndi malo ena aliyonsewo. Choyamba komabe kuti munthu atukule ubale wake ndi Allah subhanahu wa taala, nkofunikira kuti atsatile zinthu zitatu pa moyo wake. So pali zinthu zokwana zitatu zimene zingatithandizile ifeyo kuti timange ubale ndi wathu, ubale wathu ndi Allah subhanahu wa taala, ukhale wopitilira, ukhale wamuyaya, usakhale wafegi, usakhale wafanko, usakhale wachaina yani. Ndiye fuso kumati kuti nakhandi zinthu ziti zimene tingatsatile, ndi zinthu ziti zimene tingabweyese moyo wathu, zimene zingatithandizire ife kuti tipeze mtendere wa Allah subhanahu wa taala pano pa dziko lapansi komanso ku akhera. Choyamba ndi kusunga nthawi ya swala. Nthawi ya swala Allah watilamula kuswali kachanu pa tsiku, wani ndi kuswali swalazo koma chachiwiri chinthu chimene chiti wafunikiranso kwambiri ndi kuswali mu nthawi yake, kuonesesa kuti kene kali konse kukhuzana ndi swala takadziwa pamene pakuyambira swala, pamene pakuthera kena kali konse kofunikira swala kamene kutikadziwe. Ndipo chinthu chachiwiri ndi kusiya mashimo kena kali konse kamene kangabwerese mkwiyo wa Allah subhanahu wa taala imene kujisiya. Ndipo chinthu chachitali imene chingatithandizire kuti ubale wathu ndi Allah subhanahu wa taala uzingopita chitsogolo, uzikwera ndi kuchitira zabwino zolengedwa za Allah subhanahu wa taala, makamaka banja lako kumanso achibale ako. Ndikuti kuti tikhale bwino pano pa dziko lapansi, kupatula kukwanitsa malamulo a Allah subhanahu wa taala, tifunikanso tikonze ubale wathu ndi abale athu, azikazi athu, mafamili athu, manja athu ndiye na hotelo. Mpimpha Allah subhanahu wa taala kuti atipasi kuthekera kuti pana ifeyo ndiye timange ubale wathu ndi Allah subhanahu wa taala. Allah atipasi kuthekera kuti tikhale ndi chikondi chomukonda Allah subhanahu wa taala mitima wathu, tikhale ndi chikondi chomukonda mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyumba mwathu. Komanso Allah subhanahu wa taala tiyang'anile pa moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Mpimpha Allah subhanahu wa taala kuti atiyose pano pa dziko lapansi tili ndi iman, tili anthu okhulupirira kwenyu kwenu.